Yeah. Let's bring my body. Bring my body on the truth. Bring my body on the truth. Yeah. Mwakire. Katawa banao washakire. Wasimove naikire. Kono bochinga to kwa kama ticho mwakire. Mwakire. Katawa banao washakire. Wasimove naikire. Kono bochinga to kwa kama ticho mwakire. Mwakire. Katawa banao washakire. Wasimove naikire. Kono bochinga to kwa kama ticho mwakire. Mwakire. Katawa banao washakire. Wasimove naikire. Kono bochinga to kwa kama ticho konki. Konki. Story na dobo ni kosi, mikosi, kikosi. Misi chobi but Mr. Ren copy. Misi ondoki, sitoki. Yada ni kesha ni mepiga magoti. I'm rocking, I'm balling. Na die kuvibe na bite moti. What if she had this? Yanda sema na mchaza vihati. Bad if I'm a bad if. Misi ice and I got the ring. Got the ring when I do my thing. I'm a bass beater and a hard speeder. Volume jewel on the big speaker. Play the trap na deck. Mwakire, mwakire. Kata wabanao, washetire. Mwisimove, naikire. Kono bochinga to kwa kama ticho. Mwakire, mwitire. Kata wabanao, washetire. Mwisimove, naikire. Kono bochinga to kwa kama ticho. Mwakire, mwitire. Kata wabanao, washetire. Mwisimove, naikire. Kono bochinga to kwa kama ticho. Mwakire, mwitire. Kata wabanao, washetire. Mwisimove, naikire. Kono bochinga to kwa kama ticho. Masa sana tuona na ti. Kwa mamoja kofi ngine ni ti. Bema bari sunajua mini ji. Kwa mahere sunajua mini king. Bema bari and the punchline king. Yosa napenda zangu tablet. Kama brida mimba zenga ready. Mwicho mangwa ina ni public. Tuwa zima kama kando bado. Wana nita mimi anko. Anjana dati mpasho. Kansto wana ume ni jasho. Guy, niko mangwa hi guy. Kicho madaya fly guy. Better smoke than fly guy. Niko mangwa hi guy. Kicho madaya fly guy. Better smoke than fly guy. Niko mangwa hi guy. Kicho madaya fly guy. Better smoke than fly. Yeah. Wana tuona na tiki. Kwa moja kofi ngini ni T. Bema sinojua mimi ni G. Kwa mahe sinojua mimi ni King. Mimi ni King. 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 Mwakire. 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 Kata wabana uwashetire. Mwisimove. Naikire. Kwa nogo chinga togwa kama ticho. Mwakire. Mwakire. Kata wabana uwashetire. Mwisimove. Naikire. Kwa nogo chinga togwa kama ticho. Mwakire. Mwakire. Kata wabana uwashetire. Mwisimove. Naikire. Kwa nogo chinga togwa kama ticho. Mwakire. Mwitire. Kata wabana uwashetire. Mwisimove. Naikire. Kwa nogo chinga togwa kama ticho.